in your spot.
Hot ticket.
Omu kamae, don't know jina, wakuba. Muri nangaru sanyaraze, wawura wonga ne changa. Watamna vya sigara na seke, wayaze mwizi sotinga. Muta muntu tuwera siru na fetu wanga yunga tumisinga. Munu vya yagara, binyagara tubundinga. Muita njagaza, buri amuraba kuwa mwegumba. Na yate wakuba, mkwata kuwa buba. Nangendi wakuba, mkwata kuwa chidumsera. Wena tuliva kuwa, wesa nanga tuliva kuwa. Wena kuna wakuba, mkwata kuwa chidumsera. Ununi wangu vila, akura vinyinje vinyumira. My super duper lovin', buno mkwano kutinumira. The way she a rock it, when she comes she rotate it. I just coffee pan busy, turn up the beat to the high pitches. She's an answer, mkwano to safe top chat. Snapchat, TikTok, live past up till morning. Girl on my mind, dripping my mind, she drown me insane, I know. You taste so good, you call regal. Come in, say no, no, yeah. Ono wange wapuba, mkwata kuwa buba. Nangendi wapuba, mkwata kuwa chijumsira. Wena tuliva puba, wesa nanga tuliva puba. Wena funa wapuba, mkwata kuwa chijasuba. Ono bimunyiza, debu sika nange chimunyiza. Nanga vinyiza, no musonga kubuti chinyize. Uno tanunuza, na ilongi ya kubuti chimuraza. She's an answer, omkwano to safe top chat. Snapchat, TikTok. Girl on my mind, dripping my mind. She drive me insane, I know. You taste so girl, you call regal. Drive me insane, I know, hey. The way she a rocket. When she comes, she rotates it. I just coffee pan easy. Give me the thing one time. Oh, na buba, na gimbuba. Na ichi wa manyada. Wanyuma TV, wibuba. Wachi vya nguba. Chichigwe na ngumofu nyinguba. Ono wange wabuba. Mkwata kuwa buba. Nangindi wabuba. Mkwata kuwa chidumsira. Pena tuliva buba. Wesa nanga tuliva buba. Wena funa wabuba. Mkwata kuwa chidumsira.